friends.
Amazika ben kavye kamala, kamala ben kavye kamala. Amazika ben kavye kamala, kamala ben kavye kamala.
Nakakana nafuna wentula. Nsobolo kwetegereza nga ngamba nti osanga kyendaba kiringa ekifu. Nanyogoganga na buli kafunda mwempita bakukulisa kunewala. Katugambe kye nalindaba eno mu nsi yange. Ebigambo bingi byayita nga tewali kisaasira. Nze omutima ogwango gwaluma. Oh no. Njoya kwekweka manya kuchusa mfunde ya mapya ngende kukazinga e watalia njeya osangoba embera eliteka jetwale na bigenze necheya bulichigenda mumaso sichebera sili nao cha kwekwasa nzikiriza wansala 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 ebintu bye walinga weyama wabileka onototia. Nogenda nofuna yomu pia kasubireti wakuta olinywelera kwoyo nyabula. Zekanzikirizeti wansala wansala wansala.
Kamala
wena kukwaso wesigwa mubina subira temwali kwejusa. Katindi mumaziga gweyo wese sale mihoku mbegoli natongu zanyise. Chinone mubiafayo jirisume wako ntino wabayo. Omuntu ya sule yalia mufako nesubi neligwa wo uwo. Kukongula juletinga bravo negwe walonda kufitinga. Biebio lekansubile tali muzikila musene yange. Agambe wansala 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 mituge walinga weyama wabileka onotutia. Nogenda nofuna yomukia kasubileti wakuta olinywelela kwoyo nyabula. Zekanzikirizeti wansala wansala wansala.
Manyi kusi ya Katonda bitera okubera ebintu bibiri ebitambuza ebiwangaza omukwano. Ekisookera ddala bubeera bwesigwa, ate ekyokubiri bubeera bugumiikiriza. Bw'oba wasalawo okwagala omuntu naye n'akwagala bak, kiba kitegeeza nti yakwesiganako omutima gwe naawe n'omuwa ogugwo. Naye ekisinga byonna bugumiikiriza. Mu relationship tusisiikana ebintu bingi, tulaba ebintu bingi, tukemebwa mu ngeri nnyingi, naye ate bwe tussaamu obugumiikiriza tusobola okugezaako okusiikana ebirungi bingi. So n'olwekyo ali eyo yenna ng'olina omwagalwawo ng'akwagala nga nawe omwagala, kye mbasaba mu mukwano gwammwe musseemu obugumiikiriza, mujja tuuka ku birungi bingi.